fatahadina alhamdulillah gal badan gadaal badan wa qaaluu buleysay in biya dadka kale isay dhibaatooyin sidan ee balagayna marka alhamdulillah sanadkan waa fiican mahay dhig waa degan yahay gadaal badan ee gudiga fatahadaha ka hortaga fatahadaha ay sameeyeen maamulka ayagoo garabsanaayo ayagoo bulshada ka garabsanaayo waa la iskaalmaystay marka alhamdulillah magaalada hadda waa degan tahay wax dhibaato ama jiraan fatahadii hadduu dib u soo dhacday dhibaato maysan keenin waayo dadaal badan la sameeyay yaani ma garatay alhamdulillah hadda marka warkaan soo koobo xaaladayna aad u wanaagsan
meelba fatahday baa la leeyahay baladweyne oo digniin ayaa jirtay oo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ay bixisay meelo ay ka mid yihiin baladweyne iyo shabeellaha dhexe shabeellaha hoose meelo badan fatahaado laga cabsi qabay marka digniinahaas sideed ugu diyaar garowdeen
markii na soo gaartay baa anaga diyaaran ahe waa qabaaway shaysanay dadaal badan aan galnay insha allah ilaa haddan wax dhibaata ama dhixin marka haddee soo israacday bulshadii oo dagaal wada gashay marka alxamdulilah dagaalka waa kuleysanay magaalada hadda aad ugu degtahay ganacsi ahaan amni ahaan dhexgalka arrimaha bulshada qashadii okay waaye miyiina alxamdulilah waa naga yaraadeen oo hadda soo gabsadeen biyaha ay soo galeen hadii waa hadda alxamdulilah waa marka jebigu waa degan yahay waa degan tahay xaalad
cabsidii dadka haysay dhinaca fatahadaha ka waran
alxamdulilah hadda waxaad moodaa in dadkana jebigan hadda ay leeyihiin oo xataa dadkii maxay ay soo noqonayaan oo xaalada aad degan tahay laisugu habalyeynayo sanadkan dadaal galay iyo shaqadii la qabtay gudigii oo la mahadcelinayo marka alxamdulilah waa marka magaalada reerreen baa ka jira waa
wayahay webiga ma biyo keenay mase weli sidii hore weeyaan
ganacsiga oo dhihii waxbarashadii wax nuqsaan oo jira malaha howlahana caadi